1 Akorinto 10.
Abale, ndifuna kuti mudzive zimene zidavachitikira makolo athu akale aja. Onse adaenda mumtuzi wa mtambo. Ndipo onse adaoloka nyanja yofiira. Motelo mumtambomo ndi mnyanjamo onsewo adachita ngati kubatizidwa ndi kukhala amodzi ndi Mose. Onse ankadya chakudya cha uzimu chimodzi-modzi. Onse ankamwaso chakumwa cha uzimu chimodzi-modzi, pakuti anali kumwa mthandwe la uzimu limene linkawatsatira. Thandwelo linali Kristu yemwe. Komabe ambirimbiri mwa iwo Mulungu sadakondwere nawo, kotero kuti adafera mchipululu.
Tsono zimene zidachitikazi ndi zitsanzo zotichenjeza ife kuti tisamasilira zoyipa monga adachitira iwo. Tisakhale opembedza mafano monga anali ena mwa iwo. Paja malembo akuti anthu adakhala pansi kuti adye ndi kumwa, kenaka nkuyimirira kuti azivina. Tisachite dama monga momwe adachitira ena mwa iwo. Paja pa tsiku limodzi adafa anthu 23. Tisapute Ambuye monga momwe adawaputira ena mwa iwo. Paja anthuwo adaphedwa ndi njoka. Musadandaule monga momwe adadandaulira ena mwa iwo. Paja adaphedwa ndi mngelo wodzetsa imfa. Zonsezi zidawagwera makolo athuwo kuti zikhale zowachenjeza. Ndipo zidalembedwa kuti tipezepo phunziro ifeyo, amene tikuyandikira nthawi yakutha kwa zonse. Tsono amene akuganiza kuti wayimirira molimba achenjere kuti angagwe. Mayeso amene inu mwakumana nawo sasiyana ndi mayeso amene anthu ena onse adakumana nawo. Mulungu ndi wokhulupirika, sangalole kuti muyesedwe kopitilira mphamvu zanu. Koma pamene mudzayesedwa, iye yemwe adzakukonzerani njira yopulumukira, pakupatsani mphamvu kuti mupilire.
Tsono okondedwa anga, pewani kupembedza mafano. Ndikulankhula nanu ngati anthu anzeru. Muweruze nokha zimene ndikunenazi. Nanga chikho chimene timachidalitsa mothokoza Mulungu, kodi suja timaphatikizana ndi magazi a Kristu tikamweramo? Nanga mkate umene timaunyema, kodi suja timaphatikizana ndi thupi la Kristu tikaudya? Popeza kuti mkate ndi umodzi wokha, ife tonse ngakhale tili ambiri ndife thupi limodzi, chifukwa tonse timagawana mkate umodzi womwewo. Onani zimene amachita Ayuda, nanga amene amadyako zoperekedwa nsembe, kodi suja amachita nawo miyambo ya paguwa la nsembero? Tsono tanthauzo la zimene ndikunenazi nchiyani? Kodi ndiye kuti nsembe yoperekedwa kwa fano nkanthu, kapena kuti fanolo nkanthu? Iyayi, koma kuti zimene anthu akunja amapereka nsembe, amapereka kwa Satana, osati kwa Mulungu. Sindifuna kuti inu muyanjane ndi Satana. Simungathe kumwera mchikho cha Ambuye, mkumweranso mchikho cha Satana. Simungathe kudyera pa tebulo la Ambuye, mkudyeranso pa tebulo la Satana. Kodi tichite kuvaputa dala Ambuye? Kodi mphamvu zathu nkupambana zawo?
Zinthu zonse nzololedwa, koma si zonse zili ndi phindu. Zonse nzololedwa, koma si zonse zimathandiza. Munthu asamangodzifunira yekha zabwino, koma makamaka azifunira amzake zabwino. Mungathe kudya nyama iliyonse imene amagulitsa pa msika, osafusa mafuso okhudzana ndi mmene mtima wanu umamvera. Paja malembo akuti dziko lapansi ndi zonse za mmenemo ndi zachauta.
Mkunja akakuyitanani kuti mukadye naye, inuyo nkuvomera kupitako. Mukadye chilichonse chimene akakupatseni. Musakafuse mafunso okhudzana ndi mmene mtima wanu umamvera. Koma wina akakuwuzani kuti nyama iyi idaperekedwa kwa mafano, apo ndiye musadye nyamayo. Chifukwa cha amene wakuwuzayo, usadye nyamayo, kuopa kuti mtima ungavutike. Osati kuti iweyo ungavutike mu mtima ayi, koma iye uja amene wakuwuzayo. Pamenepo udzati, kodi ufulu wanga utsekerezedwe chifukwa munthu wina mtima wake kumuvuta? Ngati ine ndikuthokoza Mulungu chifukwa cha chakudya changa. Nanga munthu angandinyoze bwanji chifukwa cha chakudya chimene ndikuchilandira mothokoza Mulungu. Tsono kaya mulikudya, kaya mulikumwa, kaya mukuchita chilichonse, muzichita zonse kuti mulemekeze Mulungu. Moyo wanu ukhale osapunthwitsa Ayuda, kapena anthu a mitundu ina, kapenanso mpingo wa Mulungu. Muzichita monga momwe ndimachitira ine. Ndimayesa kukondweletsa anthu onse pa zonse. Sindifunafuna zokomera ineyo, koma ndimafunafuna zokomera anthu onse kuti apulumuke.